Lesson 80.
M1.
Omsomisa. Omami mukasa yimsomisa wafe. Abasomisa. Abami msoke ne mukasa be basomesa baffe. Emeza. Eno ye meza yaffe. Emeza. Zino ze meza za fe. Ekibiina. Kino kye kibiina kya fe. Ebibiina. Bino by'ebibiina byaffe. Olubaawo. Luno lwe lubaawo lwaffe.
M2.
Omwami. Omwami mukasa yaani? Abaami. Abaami mukasa ne musoke be baani? Kino. Kino kyeki?
Drill, emphatic pronouns.
Ekitabo. Kino kye kitabo ekisingira ddala. Eduka. Eno yeduka esingira ddala. Oluguudo. Luno lwe luguudo olusingira ddala. Omuchere. Guno gwe muchere ogusingira ddala. Omusomesa. Ono ye musomesa asingira ddala. Amatooke. Gano ge matooke agasingira ddala. Omwenge. Guno gwe mwenge ogusingira ddala. Emigaati. Gino gy'emigaati egisingira ddala.
Drill emphatic pronouns again.
Okwoza. Wano wetuoleze engoye zaffe. Okulya. Wano wetuliire mmere. Okuyiga. Wano wetuyigira Oluganda. Okuzanya. Wano wetuzanyira emizanyo. Okwebaka. Wano wetwebaka. Okukola. Wano wetukolera.
Drill emphatic pronouns once more.
Ensimbi. Muno mwentera okuteeka ensimbi zange. Engoye. Muno mwentera okuteeka engoye zange. Ebitabo. Muno mwentera okuteeka ebitabo byange. Ekkalaamu. Muno mwentera okuteeka ekkalaamu zange. Ebintu. Muno mwentera okuteeka ebintu byange. Emmere. Muno mwentera okuteeka emmere yange.
Drill emphatic pronoun with object.
Ekitabo. Njagala ekitabo. Kino kye kitabo kye njagala. Ekifaananyi. Njagala ekifaananyi. Kino kye kifaananyi kye njagala. Akagaali. Njagala kagaali. Kano ke kagaali ke njagala. Enyama. njagala ennyama. Eno ye nyama gye njagala. Obummonde. Njagala obummonde. Buno bwe bummonde bwe njagala. Ettooke. Njagala ettooke. Lino ly'ettooke lye njagala.
Drill. Indicative versus object relative in the far past tense.
Nagule tikiti. Etikiti eruwa jiwagula. Nayoze saati. Esaati eruwa je wayoza. Nafune baruwa. Ebaruwa eruwa je wafuna. Nawandike baruwa. Ebbaluwa eruwa gye wawandiika. Nalonda ensimbi. Ensimbi ziruwa ze walonda. Naleeta omupiira. Omupiira guluwa gwe waleeta. Nalaba ebbaasi. Ebbaasi eruwa gye walaba. Nagamba omusomesa. Omusomesa aluwa gwe wagamba. Nafumba emmere. Emmere eruwa gye wafumba.
Glossary.
Omuchere. Okwoza. Okwebaka.
End of lesson 80.